It's T Jones on the one.
Remix.
Exclusive to Zayda Hype Mag.
Nilipa huko munga somba yewa kasha. Nikafika wapala la munga fiti wakata. Unga nije pati sunga nipa yewe. Niseka kote zina tuu sunga lawe tia ifa. Mnimbo etaka imbele akufa. Sendi wela salo nikapaya suza huka. Benza mwalira kasuba sika zambira. Kwa zipa pazet paze dushi asina. Nika flowa ni message baza ita liplay. So nye mbege za beef kwa sikwatu kuliplay we. It song itapenda kujala. Ninga kupaye na mapunchline ya kujala. This no M kali mutu.
Sumina
Eula ninga zambia na bashara.
Sumina
Kumati sitiva kwesha boy.
Sumina
Kuyesha na kutauta boy.
Sumina
This no M kali mutu.
Sumina
Eula ninga zambia na bashara.
Sumina
Kumati sitiva kwesha boy.
Sumina
Kuyesha na kutauta boy.
Ufamike ifuana la pesha. Ufuila ukupanda muna pa kunsepa. Jani ando kama njuno sila hai. Nishi uyo siwa kwa na munga February.
Yo.
Kwani flyinga na badula mundeke. Aki munga ni ya musalenga ni miseke. Sumina ne mukalirine. Munga suba kulibea nga fika parine. So alifaka jabo dance penny flow muli mix. Kutia wana ina kisi nda kudo masisi. Tine nili kwa munga patso ndiaka. Imwani history munga yasi ashaka.
Ala fly check jam na baba beat.
Sumina
Bumbu ipaya muli wango.
Sumina
Kepu shaba dian jabaria.
Sumina
Nino la mdana sana.
Woke up in Jersey, 12 years in a runta ukato country. Girls call me daddy, basindi nezimas. Madam wafuna chika po zampa sama flowers. All your baby mama, slept in my apartment. Sini wala kudera broke nigga wifey. DF is a lenge size baza mu lifey. I'm getting the paper, niggas are sorty. Money mu bloody, my jeans in your banky. See those tall niggas, looking up to me. Magelo ya oya ni basa heady. Kutia mangi seko chesisi. Money king.